Blog Talk Radio.
RANC rero Rwanda National Congress muri mwara bayumva batazi intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RANC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RANC viva viva RANC viva viva
mwese mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kabiri ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye champagne nanjye muri studio za radio itahuka bakomeza radio itahuka rero ku mugoroba w'uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kimwe n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda ku munyarwanda merewe umunyarwanda tsikanwe na kariya gatsiko kameje kumutindahaza umunyarwanda nyine yaratindaye umunyarwanda yarahwereye umunyarwanda ni nyakujya umunyarwanda nta majya n'amaza umunyarwanda nta mashyino mu modiho umunyarwanda aratuza utwe kugeza no ku buzima bwe kubera iki kubera gahunda nyine kariya gatsiko kayoboye u Rwanda gashyira mu bikorwa kamucuza utwe yewe byose kugeza ku buzima ngubw'ubutaka ngutwoyejeje ngutwakuye mu byo yejeje ngizo za gahunda mbi zo kumwica ngizo za gahunda mbi mbega zo kumwica abaturage b'abanyarwanda rwose baricukurwa neza 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 noneho bikagenda bikagera no kunzara ni kwigwimbira n'amavunja byose nyine ngubwo nyine ubutindi n'ubutindahare agatsiko kazanye mu banyarwanda nguko abanyarwanda bayihorera nguko abanyarwanda bagowe abanyarwanda nyine nibanyagupfa ntibanyakujya ntacyo bakigira ntacyo bakigira n'ubuzima babukesha hamana kandi ubwo ngo ntawahaguruka ngo agire icyo avuga ntawahaguruka ngo rwanyirire uburenganzira bwe rekada ugize ngo aravuze baranyuruza ugize ngo avuze ikitagenda mu bimukorerwaho barajyana muri za nyabarongo bakagaburira ingona abandi bakuzuza amagereza ubwo ngubwo abangabo nabo bagize imana nibura baragenda bakajya muri izo za gereza wenda bakaba baterangwa kuka kabiri ariko se kuba mu buzima bwa gereza deja u Rwanda ni igihugu ni gereza ifunguye noneho kongera kugushyira mu yindi gereza rero nguko abanyarwanda rero babayeho muri kiriya gihugu nyine kivuye na kariya gatsiko abanyarwanda rero nitwebwe two guhaguruka nyine tukirwanaho nitwebwe two guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu ko nta wundi nyine uzahaguruka ngo aze abudusabire nta wundi uzahaguruka ngo aze adusabire uburenganzira bwacu uburenganzira nitwebwe tugomba guhaguruka tukaba u Rwanda byanze bikunze bakunzi ba kaditahuka rero reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal waba unyumva
yego ndabumva neza
urakoze cyane ndagusuhuje ngasuhuza na Serge mufatanye kubanga bw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikira baba abimbere mu gihugu cyangwa se abari hanze y'u Rwanda angaha mu buhungiro aho turi turasuhuza kandi abayoboke bacu bihuru abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abari muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari mu buryo bw'umwihariko twonge dusuhuze kandi abanyarwanda bose bakunda impinduka baba abayikora mu buryo bwa politiki cyangwa se ba mu buryo bwa bakora activities zabo mu buryo bwa societe civile. Uyu munsi rero tariki ya 29 z'ukwa gatatu 2022 turafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo enye reka ndemene bari umuntu waje tufatanye ikiganiro kigizwe n'ingingo enye ntago kiraba kirekire turavuga ibibazo byo mu Rwanda imbere umuntu yabwira gusa mbere ko tangira ikiganiro cyacu murabona hari inkuru mbona ko ari inkuru nziza niba bizara amasimbizi bavuga ko muri Turikiya aho Uburusiya na Ukraine birimo gukora imishyikirano byaba bitanga icyizere ko bishobora koroha wenda intambara ikaba yahagarara ibyo ni ukubisenga kubera ko iyo ntambara irica abantu irasenya ibintu irateza inzara ku isi yose iratuma abantu bahunga mu buryo butoroshye intambara nimbi cyane murayizi natwe twayibayemo murabizi rero twasenga imana kugira ngo iriya ntambara ihagarare abantu boroherwe nicyo umuntu yasaba imana ikindi nubwo yo mu Burusiya na Ukraine no intambara yo muri Ukraine iriha isa naho itanga icyizere ko ishobora guhagarara iwacu muri Kongo hatangiye indi ibyo murabibona ejo hashize biravuga ko abasirikare b'u Rwanda bateye muri Kongo bita M23. Donc M23 irimo abasirikare b'u Rwanda ba Kagame bateye ahantu henshi hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakaba berekanye ko harimo n'abasirikare babiri b'u Rwanda bafashwe, baberekanye amafoto mwayabonye n'amazina. Mbo umva rero ko intambara imwe iratangira indi irasa naho ishaka koroha indi mu gutangira, kandi iriya y'iwacu ni mbi cyane murabizi, kuko ihitana abantu benshi cyane, ya miliyoni z'abantu zapfuye muri Kongo murazizi zirengesha eshatu, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Kandi ikindi gishyashya ni uko uyu munsi Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye umunyamuryango nyakuri wa uri wa EAC, umuryango w'ibihugu, umuryango East African Community, umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Uyu munsi yakiriwe nk'umunyamuryango wuzuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kubona ejo barayiteye, Kagame yarayiteye akohereza akayitera akoresheje M23, ariko harimo n'abasirikare be. Urumva ko biriya bintu byacu byo mu Rwanda nako muri kariya karere ntabwo byoroshye. Kagame murabona ko ari umuntu mbibutse igihe yafataga yagitekaga umuryango w'ubumwe bwa Afurika, yaje azana ngo ibintu ngo by'isoko ngo rusange rya Afurika, ngo guhererekanya ibicuruzwa, koroshya amapasiporo, koroshya kugendera n'aba donc ubukerarugendo, ibintu nk'ibyo ngibyo kwa. Ariko mu by'ukuri urabona ko ibintu byose ubyica. Ibyo se yavugaga ngo kubyo koroshya isoko rya Afurika, azoroshya isoko rya Afurika gute, atera ibindi bihugu, afunga imipaka, ajya kunyuruza abantu mu bindi, atera ubwoba. C'est pas possible. Urumva burako biye ibintu byose ni ibintu ashyira ku mapuro gusa. Ariko ubwe ibintu bavuga ntabwo ni ibintu bamubwiye hari bamwongoreye, ariko ibyo abavuga ntaza azibyari mu ntaza byakora. Munavuga ngo isoko rusange rya Afurika ukirwa utera akaduruvayo mu karere kose, ku buryo n'abantu badashaka gutambuka batabasha gutambuka n'amatungo atabasha gutambuka ava mu gihugu ajya mu kindi, urashaka ngo isoko rusange rya Afurika, buriya azi isoko rusange rya Afurika icyo bisobanuye? Kandekera aho ngaho. Ibyo byose aya makuru yose ntabwo turi buyagane uyu munsi. Ndizera ko Serge yarayabiganiriyeho kandi azanabigarukaho kenshi, twebwe twiganirire ibibazo byacu imbere mu gihugu. Uyu munsi rero tariki ya 29/3/2022 turabaza, hari ikibazo dufite, turakibaza Abanyarwanda. Eske murabona ko mukunda kubona ko hari ibihugu byinshi bikunda gusura kuza mu Rwanda, bavuga ngo byoreje za delegation ngo baje kugira gute, ngo baje gukora ingendo shuri, cyangwa se baje gutyaza ubwenge mu Rwanda kureba icyo u Rwanda uko u Rwanda rwabasize. Donc kuza hari ibintu ngo baje kwigira ku Rwanda. Muzi ko icyo gihe Kagame yize no kwiyama Abanyarwanda, avuga ngo abantu bagenda bavuga ngo baza kutwigiraho, bati tubatwigiraho icyo tubarusha niki, ati ibyo bintu sinzongeye kumva hari umuntu uvuga ngo abanyamahanga baza kutwigiraho, kandi kwerazi ko ari inyuma y'abandi bose. Ariko kuvuga ngo abanyamakuru baravuga ngo baza kwigira ku Rwanda, baba bakeka ko hari u Rwanda rwateye imbere kurusha ibindi bihugu, kwenda n'ahandi bageze. Urumva? Ariko Kagame yarabiyamye ati ibyo bintu mwamwira atavuga ngo mwateye imbere iki, ibyo simbishaka. Ariko noneho ikibazo gihari, hari ibihugu biza bivuga ngo bije mu ngendo shuri mu Rwanda, turabaza niba iyo ibyo bihugu bivuye mu Rwanda bitashye bisubiye biza delegation zitashye zisubiye iwabo, eske zibaza zahawe amakuru nyayo ku Rwanda, amakuru y'ukuri ku Rwanda? Ahunga icyo nicyo kibazo tuba Uganda bire ibintu byo kuvuga ngo baza kuri ingendo shuri mu Rwanda ari propaganda yego, hari no kwishakira amafaranga kubera ko iyo baje bacumika mu mahoteli n'iki byose. Ariko ibyo bababwira ngo bagezeho ngo kuri ibintu bikorwa mu Rwanda, eske babwira ukuri? Turabireba mu ngingo yacu ya mbere, aho abantu ngo ibihugu byitwa ibihugu bya Botswana, Gambia, Kenya, Namibia, Somalia na Nigeria ngo byakoreye ingendo shuri mu Rwanda, ngo bigashima cyane ngo wasake iriya sosiyete icuruza amazi, ngo bakayishima cyane ngo itanga amazi meza y'urubogobogo ngo iha abaturage, ngo ni ibintu bidasanzwe. Nitujya mu ngingo ya mbere, murabona ko babateye ikinyoma gikomeye cyane. Ikindi ngo bashimye mu Rwanda ngo ni ko ngo amasoko ya leta ngo atangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turabereka ko ari ikinyoma nabo babateye, ari amasoko afite ikinego gikomeye cyane afite inenge zikomeye cyane kuryo atari ikintu wagombye kuratira abandi kimwe nuko ndiye wasake ari ikintu cy'igipampara mu Rwanda bayita ngo ni agahoma munwa wasake ivita kazi nabayihaya agahoma munwa agahoma munwa ni ntaga ari ikintu waje kuratira abandi bari kuri ikintu gikora nabi cyane kurusha ibindi byose mu Rwanda turabirebera mu nyingo ya cyambere nyingo ya cyakabiri turareba ikibazo kigwingira ry'abana aho yego mu gisho yihurutse kwandika inkuru kivuga ngo mu majyaruguru ngo abana ngo baragwingira kandi ngo hari ibiribwa ngo ari akarere mu majyaruguru ngo ari ahantu hakungahaye mu biribwa ngo babigereranya yego kibigereranya ngo na wa mubumbyi urira kuryo ariko turabereka ko ibi bintu ntago byoroshye gahunda objective bafite ngo yo kugabanya kugwingira mu Rwanda ntabwo ishoboka turabijya mu mibare tubereke ko ari ikinyoma bari kugenda batera abantu bageze bari mu bintu by'amatora byo kubeshya abantu ubu ngubu nabibutsa ko umugiye kubona muri mu binyamakuru byo mu Rwanda no kuri za televiziyo n'ahantu hose mu matangazamakuru mugiye kubona imibare iteye ubwoba muri iyi minsi murabona imibare iteye ubwoba batekinika imibare ibyo bagezeho ibyo bazageraho donc kubera iki kubera amatora muri 2024 barimo kwizeza abantu ibishoboka n'ibidashoboka barimo gutekinika imibare angaha rero tubereka ko ibyo bavuga ngo bazagabanura ngo kugwingira ku byo muri 2024 bizavigeze ku 19% ari kinyoma ari ibintu bidashoboka tusemburuma turabibereka n'itujya mu mibare ikindi umuntu yakongera kunyumuza n'abari ubwa mbere tubikora nuko bashaka kuvuga ngo hari ibiribwa nk'umujyaro uvuga ngo hari ibiribwa ariko iyo ahantu hari ibiribwa ntabwo bishoboka kuvuga abantu batagwingira kandi aba hari ibiribwa kuko ni Kigali abantu barwara bwaki kandi amangazi yuzuye ibiryo donc ntabwo kuvuga ngo ahantu hari ibiribwa harimo abatabasha kubigura ntacyo bimariye abo ngabo ntibyabuza gupfa bishwe n'inzara kandi hari ibiribwa biraho ngaho urumva rero ntagararigima kuvuga ngo ntago abantu bagombye kurwara bwaki kandi ngo hari ibiribwa kandi ibiribwa ugomba kugira amafaranga yo kubigura mu iyo ngibyo rero turabireba mu nyingo yacu ya kabiri mu nyingo yacu ya gatatu turareba ikibazo cy'amashanyarazi tubereke ko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cy'amashanyarazi gusa mbahaye nk'umubare umwe wihuta mwahita mutekerezaho uyu munsi turi kuganira itariki ya 29 z'ukwa gatatu 2022 u Rwanda rutubwira ko ngo abantu 67% mu Rwanda ngo bafite amashanyarazi ariko imibare yasohotse ejo bundi ndumva ikinyamakuru nigihe ko mu itariki ya 25/3/2022 iyo mibare ivuga ngo hari abantu 80% ngo bacane inkwi muri iyo mubare ikintu nabonyemo nuko bavuga bati mu Rwanda zero n'ibice 21% abantu zero n'ibice 21% nibo batekesha amashanyarazi kandi batubwira ko 63% bafite amashanyarazi afite ubwo nuko ko mu Rwanda nta uteka ku mashanyarazi ibyo bintu byose turi bubisesengure tunabereke kandi ko igipimo bari bihaye kuzageraho muri 2020 muri vizio ya 2020 cyo kugabanya abantu batekesha inkwi cyangwa se amakara batigeze bakigeraho n'uyu munota batarakigeraho bizanabagora kukigeraho turabibereka nitwinjira mu ngingo yacu bo ingingo yacu rero ya mbere ingingo yacu ya mbere turebe icyo kibazo cy'ukuntu u Rwanda rukora propagande rukabeshya rugatumira ibihugu ngo bize gusura u Rwanda ngo bije gukora ingendo shuri ngo baje ngo kwihugura ngo barabita ngo gutyaza ubwenge ngo bareba ibyo u Rwanda rwagezeho rwabashyizeho ariko bagera mu Rwanda bakapfinikira amazi bakabeshya pe ahangaha hari inkuru yo ku itariki ya 25/3/2025 mubarezi kwa gatatu 2022 mubare hari nanditse ku gatanu 25/3/2022 ikinyamakuru cya Kagame igihe komu kitubwira ko ngo hari ibihugu nababwiye ngo bya Botswana, Gambia, Kenya, Namibia, Somalia na Nigeria ngo byakoreye urugendo shuri mu Rwanda bikakirwa n'ikigo cyitwa ngo Rwanda Cooperation ubwo umuntu yakicyo kigo umuntu yakicyo kwa ni Rwanda propaganda urebye nta cooperation irimo urebyo akora kazi bashinzwe nako kubeshya ibihugu bije mu Rwanda bakamerika isura itariyo bo ma John Chikigongo kitwa Rwanda cooperation ngo cyaberetse ngo cyaryo cyagomba gukora kwerekana ibyo bihugu byaje gusura izo za delegation zaje ziturutse muri ibyo bihugu idelegation z'ibyo bihugu zaje gusura u Rwanda ibyo bihugu nabwe hejuru mu cyo bagomba kubakora ngo nukubereka ngo ibikorwa byihanga bushya ibikorwa byihanga bushya byagize uruhare rukomeye mu nzira y'iterambere u Rwanda rumaze mo imyaka 20 rumaze imyaka 20 nita n'umunane rutangiye kubereka ibikorwa byihanga bushya byagize uruhare rukomeye mu nzira y'iterambere byumve neza aho ngaho muhafati ngo ibikorwa byihanga bushya ngo byagize uruhare mu nzira y'iterambere ry'u Rwanda icyo bagiye kwereka ibyo bihugu byaje ngo mu ngendo shuri mu Rwanda ibyo bihugu nababwiye bya Botswana, Gambia, Kenya, Namibia, Somalia na Nigeria none aka turebe rero angaha baravuga ngo ibyo ikintu ngo bibiri mu byo ngo ibikorwa bibiri ngo bibiri mu bikorwa muri ibyo bikorwa u Rwanda rwaratiye abanyamahanga kandi nabo bavuga ko bishimiye ngo harimo imikorere ya WhatsApp no gutanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga ahangaha turabireba kimwe ku kindi niba koko ibyo babwiye kuri ibi bigo ari byo niba koko ari ibigo by'intangarugero nk'iki kigo cya WhatsApp niba ari ikigo cy'intangarugero umuntu akwikuratira amahanga nibyo tujye kureba aha hasi tunarebe niba biriya bintu byo gutanga amasoko ya leta mu buryo bw'ikoranabuhanga niba koko ari ibintu byujuje uzira niba ari ibintu koko bidafite inenge cyangwa se niba ubundi mu Rwanda nabyo bikora neza daboro turebe niba ari ibintu warokomanda ngo abandi bazabikoresha niba bikora daboro neza niba ari ntamakemwe aho ngaha niho tugiye kureba aha ngaha ikiri umuntu yavuga umuntu ko bitangaje kubona WhatsApp ikira kigo gicuruza amazi umuntu yakita ko ari elektrogazi yakira ari ihora iho ibona agahoma munwa iyo bagiye kwigenzura umugenzi w'imari ya leta agiye kwigenzura muri teka bagiha agahoma munwa yabonye agahoma munwa imyaka 5 ikurikiranye ibyo nibyo ntabwo mbabwira ni ibintu byaturutse mu nteko ntabwo ari byo ndabibasomera mu kanya turebye mu kanya agahoma munwa imyaka 5 kubera gukora nabi gucunga nabi bya leta guhomba ikabona agahoma munwa barangiza bakayigira ikigo bagomba kuratira abanyamahanga baje gusura u Rwanda bati muze murebe rwose ni ikigo gitanga amazi y'urubogobogo amazi meza abantu kugira ngo ikintu mbega cy'umurato kwa cy'umurato cyo kuratira abandi ikintu gihora ikigo gihora kibona agahoma munwa leka ndabona mbaduko ahari Mbaduko arahari ndakureba Mbaduko niba unyumva simbizi Mbaduko uranyumva
Ya ndakumva
Ikaze mu kiganiro ibyo wanditse nabibonye reka ndanyize ingingo ndaguha utage commentaire yawe ndabona ko ufite igihe gitoya nta kibazo sibyo ariko wabanza gusuzura batwumva daboro banza usuzura batwumva
Urakoze cyane nizeye ko nawe uri kunyumva neza
Ndakumva
ndakuramukije kandi ndagushimira ndashimira madame Chantal nshize muri studio nkashimirana n'umuyobozi mukuru w'itumanaho muri RNC hanyuma nkaramutsa baduteze amatwi bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda ariko n'abakunda bose ibiganiro bya radio bitahuka kandi n'abantu bose bumva iradiyo aho bari hose ku isi ndabaramukije mbabwira ngo bagire amahoro y'Imana urakoze
cyane aho mukanya reka ndangize ingingo ya mbere ngo ijambo noneho rero turebe rero niba koko WhatsApp uko bayiratira abanyamahanga cya kigo gicuruza amazi gikora iby'amazi kikanayacuruza niba koko ari ikigo cy'intangarugero ikigo umuntu yakwikuratira abandi giteye ishema u Rwanda nzi tugiye kureba mu kanya mbo icya mbere cyo hari inkuru nagiye nsubira inyuma nijya kubishakisha ariko ndumva kera mu biganiro bya kera by'imyaka ishize nagiye mbinyuramo byose ariko hari ibyagiye bisigara mu mutwe ndongeye njya kubishakisha ndabibona hari aho bavuga nko mu museke ku itariki umuseke ikinyamakuru cy'umuseke rwacyo ku itariki ya 20 na kane z'ukwagatandatu muri 2015 hari nanditse muri numba ku itariki ya 2015 2015 2015 hari nibeshye umubare hari inkuru cy'ikinyamakuru cyasohoye muri 2015 bo muri inkuru tubona mwiki tubona ko ngo wasake narege cyaki wasake amazi narege amashanyarazi ngo bakoze raporo umva ko wasake irimo cyakigo barimo kuratira bya bihugu byaje gusura Rwanda bavuga ko ari ikigo cy'intangarugero nabo bagombye gukora ikintu kimeze nkacyo mega kugira ngo baje kwiga kwigira ku Rwanda kwa n'urugendo shuri babereka wasake ko ikintu cy'igitangaza ikintu cy'intangarugero gikora neza mega agasaro ku Rwanda iyo wasake ariko imeze rero kinyuma babateye niki wasake ngo naregi muri iyo nkuru nambi babwiye kuri tariki ya 24 kwa gatandatu 2015 y'umusekerwa iravuga ngo wasake na rege ngo bakoze raporo irimo ibinyoma babeshya ministre w'intebe ingano y'imari shingiro y'ibigo byabo umugenzuzi imari ya leta abafashe abavumbuye basabwa gusaba imbabazi kandi bakagaragaza imari shingiro ya nyayo ubwo icyo ngicyo cyumvikane icya kabiri b abafatabuguzi bageze ku muri iyo nkuru none abafatabuguzi bageze ku gihumbi bavanywe muri sistemu ya informatique cyangwa se sistemu y'ikoranabuhanga noneho ariko bagumye guhabwa amazi kandi barabasezeriye ndongo batakira abanyamuryango barabasezeriye computer itakibabona ariko bakagumye guhabwa amazi ngo bihombye leta miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda ubu ni muri asanga icyo gihe noneho wakubisha rero ariko ntabwo ari abantu igihumbi gusa basezeriwe bavanywe mu kurutonde rw'abakiriya bakagumya guhabwa amazi kandi batakira abanyamuryango ndongo utashobora kubishyuza kuko utababona bakagumya guhabwa amazi kandi batakira abakiriya utashobora kubishyuza ndongo byahombeje leta miliyari 20 ko narimba babwiye ariko wabariza ku bantu 40,000 bakuwe muri sistemu bakagumya guhabwa amazi basanga barahombeje leta miliyari 800 mumbe ko baravuga bati bakoze imibare yoroshye ni itegeko rya gatatu bavuga bati abantu igihumbi bavanywe muri sistemu cyangwa se computer irabasiba ariko bakagumye kubona amazi kandi batakira abanyamuryango ndo mudashobora kujya kubishyuza ko utababona ariko amazi wo kumya kuyavoma bihombya leta miliyari 20 kandi ntago ari bo wonyine ahubwo ni abantu 40,000 byagenze gutyo none niba abantu 10 abantu igihumbi barahombeje leta miliyari 20 umva ko 40,000 bose byagenze gutyo bahombeje leta miliyari 800 uramutse ukubishije ibi uko byanditse muri iyo nkuru ya y'umusekerwa bo dukomeze rero se inkuru ya bwiza ko mwe ku itariki ya 16 z'ukwa 5 2020 yanditse ko wasake yari kwisonga mu bigo byahombeje leta amafaranga menshi aho muri raporo y'umugenzuzi wa leta muri 2019 wasake yahombeje leta miliyari 2,900,000 yonyine yahombeje leta miliyari 2,900,000 kuko ni ikigo cya leta kuri miliyari 8 zose leta yari yahombye muri rusange leta yahombye miliyari 8 mu bigo byinshi aturutse mu bigo byinshi byayo ariko muri wasake ubwayo honyine bari bahombye miliyari 2,900,000 kuri miliyari 8 zose leta yahombye urumva ko nizo bavuze bati wasake iri kwisonga mu bigo byahombeje leta amafaranga menshi muri 2020 dukomeze tujye muri kuri 4 kuri D PAC yabajije wasake ngo muri 2021 mu kwezi kwa 9 2021 PAC yabajije wasake umuyobozi wasake wari waje kuyitaba arambango baramubaza ngo agasuzuguro kawe ni bwoko ki byari bitewe n'iki kugira ngo bamaze gutyo ngo nukubera ko ngo wasake guhora icunga nabi umutungo wa leta ngo ikagera naho yishyura umushoramari miliyoni 104 inshuro ebyiri ikamara imyaka ibiri yaratereye hagati mu ryinyo ndongo nubwo ngo wasake hariya muri 2021 ije kwitaba inteko ije gutanga ibisobanuro barabangora babwiye bati ako gasuzuguro kanyu ni bwoko ki ibintu muhora mukora ni bwoko ki ngo noneho ngo ikosa ryari ryiriyongereyeho nuko ngo hari umuntu w'umushoramari wenda bahaye akazi rwiyemezamirimo bamwishyura miliyoni 104 inshuro ebyiri ariko umva ko harimo ruswa birumvikana noneho ngo babwiye bati mwakoze amakosa ngo barabyihorera ntibanabikosora ngo bimara imyaka ibiri ntacyo barabikoraho bishyuye umuntu miliyoni 104 inshuro ebyiri murumva iyo mikorere y'iyo societe y'intangarugero bari kuratira amahanga bo yumve neza nicyo gicyo niho icyo gituma nagiye muri ibi byose kugira ngo mwumve ukuntu leta y'u Rwanda ibeshya amahanga igatanga isura itari yo igacuruza isura itari yo abantu mu mahanga bakaba yizi neza ariko imbere nta kigenda donko icuruza isura ya fo ya fake donko ari propaganda gusa noneho rero mu igenzura ryakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta wasake ngo yabonye agahomamunwa iki mugifate neza kubera ko umwumva ko wasake ibihugu byaje gusura u Rwanda mu ngendo shuri ngo byahavuye byishimye cyane ngo byabonye sosiyete bikora neza ngo itanga amazi y'urubogobogo nabo ubwo abanyarwanda u Rwanda narwo rwayiberetse ruyitaka rwerekana ko ari ikirezi cy'u Rwanda ariko rero mu Rwanda imbere bimeze bite ngo umugenzuzi w'imari ya leta mugenzuzi mukuru w'imari ya leta ngo yahaye wasake agahomamunwa ngo ubugenzuzi babonye amanota yitwa agahomamunwa nta yandi mabi abaho na amanota mabi ashobora kubaho iyo umugenzuzi w'imari ya leta yaje kukugenzura agahomamunwa imyaka itanu yikurikiranye babona agahomamunwa bo noneho murumva rero impamvu ngo babonye bavuga ko babonye ngo imyaka itanu yikurikiranye bagiye babona agahomamunwa ngo nukubera ko ngo sistemu yabo ibarurisha mari nta kigenda ikora nabi ngo ntahererekanya bubasha bakozanye na Ewasa ntahererekanya bubasha ibitabo by'ibaruramari ngo ntibigeze bakora ihererekanya bubasha wasake na Ewasa ikindi ngo harakajagari muri sistemu ya informatique yabo ikindi ngo irimo ibigo bibiri kimwe gikora ibintu by'amazi ikindi kikabicuruza ngo byose bikaba bifite kontabiliti imwe ku buryo nyine ngo ntiwamenye niba wasaka ari ikigo gicuruza cyangwa se ari ikigo gikora ibintu by'amazi gusa idonke ibintu nk'ibyo ngibyo bakavuga bati nta wabonaho ugishyira ikindi bavuga twagiye dusoma kenshi nuko ngo amazi hafi 40% ya wasake apfa ubusa 40% by'amazi ngo apfa ubusa arameneka ikindi ngo batanga amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko ikindi nagiye mbisoma kenshi bagiye bagenzura mu myaka myinshi bagiye bagenzura bagasanga ibikoresho baraguze ibikoresho wenda by'amatuyo amabati ibiki byose noneho ngo ibikoresho byaguzwe nk'amamiliyari bikaza bikabiraho muri stock byararenzweho n'ibyatsi bimaze nk'imyaka ibiri bidakora ibikoresho wenda byaguzwe nka miliyari eshatu bikabiraho ngaho bimaze imyaka ibiri batabikoresha biraho ngaho urumva ko muri gestion urumva ko nta kigenda iyi ni sosiyete ikora nabi then nta nubwo ari birigaragaza mu manota abane babona agahomamunwa imyaka itanu ikurikiranye murumva ko ni ikibazo gikomeye noneho rero ikindi kintu tugiye kujyaho nanone ngo beretse abanyamahanga ngo ni ukuntu ngo mu Rwanda bakora ngo batanga amasoko ya leta bakoresheje ikoranabuhanga kandi nyamara iryo koranabuhanga babwira rifite inenge nyinshi cyane ziteye ubwoba ntabwo ari ikintu wagombye kuratira abanyamahanga ibihugu byinshi byavuze ko ngo byishimiye ngo iri ngo bagiye gukora ngo nabo bagiye gukoresha ikoranabuhanga mu gutanga amasoko ya leta niko bavuze ariko turebe ibihugu Rwanda bimeze bite riya soko barimo kuratira abanyamahanga nako buriya buryo bwo gutanga amasoko barimo kuratira abanyamahanga eske ni shasha cyangwa se ni buzima cyangwa se uko babishyireho kugira ngo bice ruswa yaracitse ntabwo ariko bimeze kubera ko ndumva ngo abadepite inteko ngo ishinga amategeko mu Rwanda yagaragaje ko itangwa ry'amasoko mu Rwanda icyo bita ngo procurement system ngo irimo ibyuho byinshi ibyo byuho bavuga rero ni ibihe ibyuho bavuga ni ngo hari ikibazo cyo kubika amakuru ngo amakuru ngo hari ikibazo cyo kubika amakuru bafite ikindi ngo amasoko ya miliyari 13 ngo yanyuze kuri kuri procurement system cyangwa se buriya buryo bw'ikoranabuhanga aya masoko ya miliyari 13 ngo ariko idafunguye ku bantu bose ngo ni ukuvuga ngo hagombye kuba harimo transparence ku buryo amasoko bashyira hariya buri wese akaba yaza akayareba agafungura akareba ariko ngo batanze amasoko ya miliyari 13 ariko abantu benshi hari abantu bamwe bashobora kuyabona gusa abandi badashobora adafunguye ku bantu bose urumva ko nubwo babyita ngo ikoranabuhanga ngo byaje urumva ko abo ngabo babashaga kubona iryo soko urumva ko arakantu batanze utaratanze akantu ntabwo washobora kugira kuri access kuri ayo masoko donko urumva ko ruswa iracyahari nubwo babeshye bajya kubeshya abanyamahanga ngo gutanga amasoko ngo buryo bw'ikorana buhanga ngo byakire ruswa barabeshya nkahanga urabona ko bashanga amasoko bamwe bakayabona bakajya muri system bakayabona abandi bayabone donko abafite uko wende baziranye n'abari batanga amasoko bafite uko babafumbatishije bo bakabasha kubona ayo masoko uko ameze bakabasha abandi kandi bashaka gupiganwa ariko ntibabashe kubona ayo masoko urumva rero kwanga ni ikibazo gikomeye ikindi bavuga ko ngo system ngo itinda kumenya abatemerewe gupiganirwa amasoko ya leta ngo hari amasosiyete yashyizwe kuri liste noire murabona ko hari amasosiyete barwemeza mirimo barashyizwe kuri liste noire kubera ko wenda bakoze nabi cyangwa bakoze ibindi bintu bibi yenda kutishyura gukora imirimo nabi kugenda mu bya ruswa noneho babashyira kuri liste noire iyo liste noire ikaba bavuga ko kuri urwo rutonde abo bantu bayiriho batashobora kongera kubona amasoko isoko bya leta badashobora kongera kubona amasoko kuza gupiganirwa amasoko ya leta ariko ahangaha baravuga ngo iki ngo sistemu itinda kumenya abatemerewe gupiganirwa amasoko ya leta ngo hari amasosiyete yashyizwe kuri liste noire ariko agakomeza gupiganirwa amasoko bisa naho akingiwe ikibaba none se ubwo ikintu waza kuratira abantu ni iki ngo twakoze ngo dutanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe hari ibintu nk'ibi ngibi hagiye ibintu bingibi ngibi amasoko aza n'abatemerewe kuyajyamo bakaza bakayajyamo kubera ko wabakigiye ikibaba nubwo abatemerewe ariko baguhaye ruswa baraza gupiganwa kandi batabyemerewe ubundi urumva ko ahangaha naho ni ikibazo gikomeye cyane ikindi bavuga ngo abatanga amasoko bashobora gusaba ibintu bazi ko bifitwe n'umuntu umwe runaka gusa bazi ko abandi bapiganwa batabifite ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuza mu masoko gupiganirwa amasoko niba watanze ruswa wowe ukerekana ibyo ufite noneho bakabona ibyo ufite wowe akaba ari byo bakamura muri iryo soko noneho abandi bose bakabibura donko wowe watanze ruswa akaba ari wowe ubibona wenyine kubera ko ibyo ufite watanze mu gupiganirwa amasoko nibyo baka noneho abandi batabifite nyine bagatahira aho ngaho ubwo urumva ko nabyo ni ruswa ibyo ngibyo byaravuzwe kenshi cyane yuko ari amayeri basigaye bakoresha uraza ukabaha ruswa ugatanga amadokima yawe yose ukerekana ibyo ufite noneho ibyo ufite akaba ari byo baka akaba ari byo bigizisha noneho abandi bagasanga ntabyo bafite wowe akaba ari wowe utambuka urumva rero ko rya soko cya kinyoma ngo dukoresha ngo amasoko ngo dutanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo byaciye ruswa iracyahari ikindi bavuga no gutinda kwishyura ba rwiyemezamirimo bakibwiriza isoko uraje uratsindiye ariko bakakuringana bagatinda kukwishyura bakagusereza noneho ukazibwiriza kugira ngo wenda ubone avance se cyangwa se banakwishyura igice cya mbere igice cya kabiri kugira ngo bayaguhe ukagomba kwibwiriza ugatanga ruswa kugira ngo uyabone numva ko ruswa ntabwo yacitse ntabwo yagiye ikindi bavuga nuko hari uburyo ibintu twabonye muri kaminuza y'u Rwanda igihe uriya gestionnaire wayo ngire ngo yari uriya pidasi rwingiza ngire ngo ari wacungaga imari yo muri univerisite y'u Rwanda aho bubakishije ishuri ry'ubuvuzi bw'amatungo muri Nyagatare noneho icyo kiri umuzi ko numva cyagiye no gufungisha rubingisa nako rubingisa prudence rubingisa icyahabaye ni iki ni uko isoko ryari rifite agaciro ka miliyari eshatu na miliyoni 700,000 ryo kubaka iryo shuri umuntu barwiyemezamirimo bubaka imirimo ifite agaciro ka wipurusaka 8% gusa ariko babaha amafaranga 26%. Donko umuntu wakoze imirimo ingana na 8%, noneho abagomba kumuhemba bamuhaye amafaranga angana n'imirimo ya 26%. Uwo muntu ngo bamuhaye miliyoni 972,000 kandi soko ni kandi we yarakoze akazi kangana ngo bamuhaye miliyoni 972,000 zingana na 26%, kandi we yakoze imirimo ingana n'8%. abantu rero akabara inteko yabonye ko harimo ibikintu cyaruswa gikomeye cyane kandi umuntu yataye nakazi arigendera urumva ko yajyanye amafaranga ya leta kuko yakoze akazi kangana na wipurusa kandi baramuhaye amafaranga angana na 26%. Urumva rero ko ahangaha ibyo batubwira ngo amasoko nako ngo amasoko ya leta sigaye atangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mubonye ko hari amayeri menshi cyane ibyo byinshi cyane byo bituma babikonturuna ruswa ntaho yagiye irahari nyinshi cyane bivuze iki rero bivuze ko biriya bihugu byaje ngo gukora ngo ingendo shuri mu Rwanda bakaza bakabaratira ibindi byo gutanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga barababiki kubera ko no mu Rwanda ntago bikora no mu Rwanda ntibikora wenda abandi bashobora kwikoresha neza simbihakana ariko bishaka kutwereka ko hari ikintu bimaze mu Rwanda kubera ko ababona amasoko turabazi n'abantu muri FPR kandi isoko ntago ushobora kuritsindira udatanze cya 10 ibyo turabizi n'ibi byose mubonye by'amayeri bakoresha murabizi urumva rero ko kubeshya abantu kwibeshya abanyamahanga ngo mu Rwanda ntarutswe haba ngo amasoko atangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga zero ni ikinyoma gikomeye cyane ruswa irahari ntaho yagiye ari amasoko irakoranabuhanga ryabo ririmo icyuho gikomeye cyane rero nta ruswa iracyahari rero umuntu arezimye yavuga ko biriya bihugu byaje gukora ingendo shuri mu Rwanda babipfungikiye amazi barabibeshye ntabwo amakuru batahana bari abantu baje mu Rwanda bavuga ngo baje gukora ingendo shuri ntabwo batahana amakuru y'ukuri barababeshya ntabwo aha amakuru nyayo ni ibintu bya propagande babazanye bakagenda nabo bagasubira buriya ni ukuvuga ngo bari abantu bavuye mu Rwanda baje bababwira ikintu ngo cyitwa basake bazagenda wenda bakoresha amanama nabo nibataha mu bihugu byabo bakoresha amanama bavuga ibintu babonye mu Rwanda ikintu cyitwa basake ngo gicuruza amazi amazi neza amazi meza no kuri urubugubugu ngo gikora neza bazi ko bakeka ko babwiye ukuri kandi barababeshye uko ibikorewa wasake mwayumvise ahangaha wasake ni ikintu kitwa agahoma munwa ariko abavuye mu Rwanda bagiye bazi ko ari ikintu gikora neza cyane cyiza cyane gikora neza gitanga amazi meza ikintu cy'intangarugero n'abakwiye kwigana urumva rero ko ni ibyo twavuga tuti ASK abantu ibihugu cyangwa se ibihugu cyangwa se abantu baza mu Rwanda bavuga ngo baje gukora ingendo shuri amakuru batahana abari amakuru nyayo ari amakuru y'ukuri cyangwa se babaza bakabapakira mu mutwe ibinyoma propagande bakabatekinika bakazataha bazi ko babonye ibintu biri byo kandi babapfunyikiye amazi reka ndekera aho ngaho Mbaduko ndumva ingingo ariyo bashaka kuganiraho nawe watanga igitekerezo cyawe ijambo ni ryawe Mbaduko uri kuri mute
ya nayo ndi kuri mute ariko navuyeho
oke turakumva ijambo ni ryawe
urakoze cyane ya ingendo shuri mu Rwanda ziramenyerewe ahubwo nuko ari bwa mbere wenda uzizanye ariko duhora tuzibona duzisoma mu gihe n'ahandi hose no mubindi binyamakuru bya propaganda ya Kigali aho nibuka cyane ni nk'umwaka ushize cyangwa imyaka ibiri igihugu cyagana abadepite n'abandi bantu baje mu Rwanda nabwo ngo baranyurwa reka sinakubwira nkaba nibaza ukuntu u Rwanda rwigishagana demokarasi cyangwa imiyoborere myiza cyangwa ibyo byose bari uko babyita kose narasomye ndumirwa ngarutse rero kuri ibi bihugu ngo bitandatu byaje kwigira mu Rwanda uko imiyoborere myiza cyangwa uko babyita kose icyo akantu nabonyemo nasanzemo ari mini programu uti gute ibiriya bihugu bitandatu byose navuga ko byakoronijwe n'Ubwongereza kandi nyine ukabuzi ko ejo bundi kwa gatatu cogamo izabera mu Rwanda na ntuza akaba uyu munsi yakiriwe ndakeka bamwakiriye cyangwa natari umunsi n'ejo usinge bamuhaye biriya bintu byose bakora za seremoni bakora yuko nyine ngo yabaye ambasaderi mu Bwongereza hanyuma nkaba ntangazwa cyane n'ukuntu igihugu Botswana Namibia na Kenya ibyo nibyo bitatu mvuze biza kwigira mu Rwanda nyuma y'imyaka 28 FPR n'ikinyoma cyayo ibi bintu ntabwo byumvikana cyenda avuga ngo iyi si yobowe n'ikinyoma kuko ntabwo byumvikana ko ibyo bihugu cyane cyane nka Kenya iza kwigira mu Rwanda Kenya yagombye kuba izi u Rwanda icyari cyo bitabyo ngibyo bikaba nyine ari nk'uko nabivuze ku kinyoma cyo bo yisi kandi akaba ari mini program akaba ari abantu bababwiye bati mujyeyo
mugomba kujyayo naho bwo ntabwo byumvikana ibyo baza kwiga simbizi noneho rero ngiye ikindi nanone cyantangaje nkomeje gutsimbararaho nuko nta somo u Rwanda rufite rwo guha ibiriya bihugu byose byose uko bingana birusha u Rwanda demokarasi demokarasi muyita uko mushaka benshi mbona bari babivangavanga ariko demokarasi nk'uko Churchill yabivuze ishobora kuba ari mbi ntabwo ari shyashya ariko nibwo buryo buboneye abantu bashoboye kugeraho kuriya kuri aya masaha kuko aho niza hose twigaga muri tekinike baravuga ngo zero ntabwo nzi uko byabyita mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda uko ubu ngubu tekinike ihagaze uko imeze niko nibwo nibyo bintu dufite bigezweho icyo gihe urugero naguha nuko navuye mu Rwanda hari Peugeot 504 niyo yari igezweho ibi ngibi bindi bishyashya nta byari bihari imodoka zari zifite bikira kimuza cya parashoka zari zigifite byose zabageraga parashoka ubu nta parashoka irahari ariko irahishe ntabwo uyibona ntabwo ubona parashoka donc tekinike ni kugenda n'ibindi rero niko bimeze ntabwo u Rwanda rufite ibyo rwigisha biriya bihugu bindi byaje mu Rwanda byose byose na Somalia irimo ntacyo byigisha no kuzana amazi yo kugeza abantu amazi ku baturage ntabwo u Rwanda rwigisha Somalia cyangwa rwigishe ibindi byo bindi bihugu kuko u Rwanda ntabwo twabivuze kangahe twabivuze kenshi ukuntu abaturage batabona amazi meza niyo wasaki yazanye ayo mazi abaturage barayahunga kuko arahenda cyane anazira igihe hari igihe aza afite ibirohwa hari igihe aza atazira igihe hari igihe akama ubundi ariko arahenda bakajya kwivomera ibishanga ibiti hirya no hino bakabona abantu bafite amagare bari gusa bafite amagare b'abanyonzi batunzwe no kujya kuzana amazi kubera ko bakweta wasake niriwe njya kure mu byo bavuze ngo ihombya biriya na miliyari na miliyari tuvuge ibisanzwe kandi ubwo ibyo byinshi ni iruhande ya Kigali mu giturage usinzi uko bigenda n'iki byose n'impombo usanga cyarazambye twabivuze kenshi cyane ukuntu iriya wasake ikora nabi ntabwo nirwo mbisubiramo ukuri ikora serivisi nabi ukuri itanga nabi ukuntu auditeur general buri mwaka ayimenga buri mwaka hagiye twasikaga uriya wavuyeho uriya yavuyeho uriya muzora niba ari muzora we yavuyeho baramufanyaho bashyira kundi wagiyeho mushyashya simwibuka ariko icyo biriya babigishije ni ikinyoma ikinyoma barakimenyereye nibo babonye n'amafoto nuko bimeze bigiye muri ambiyanse barabashuka barabarangaza babagenera bahazana intore zirahamiriza bagira gute ariko icyo mbona u Rwanda rwashobora kubereka niyo yayo kirahari bashobora kubereka ibirunga bakabajyana ku Musanze bakabereka uburanga bw'u Rwanda bizashoboka kuko u Rwanda ni igihugu cyiza cyane iforodire vraiment ni cyiza gifite igihugu usanga nyine kibi gishashagirana kontrere y'ibihugu nka Somalia cyangwa hariya za Namibia yego na Namibia ifite ahantu hari vere ariko u Rwanda ni tre vere ibyo bintu ku bantu benshi bahageze babona ari byiza cyane bishimishije bashobora kubereka parike nasiyonali y'ibirunga cyangwa se ya Kagera bashobora kubereka ibirunga bashobora kubereka ingagi ibyo biravuna benshi bayabavuna bujya kujya kuhajya hejuru ntabwo bishobora buri wese kandi aranakonje bashobora no kujya kubereka Kivu Provence d'Or West ibyo bashobora kubereka hanyuma naho imiyoborere myiza ibyo ni ibindi bindi ariko hari ibindi gihe nshaka kuvuga biri mu Rwanda badakunda kuvuga cyangwa bahishahisha bagera gute ariko umuntu z'u Rwanda na Kenya yagombye kubizi hari ibyo nshobora kurondora ahangaha mvuga biri mu Rwanda udasanga mu bindi bihugu sinzi niba ari ubundi bibafaga bituyobowe na dictature niho ibyo bikora gutyo niho usanga hari utuntu nk'utu tutenda kuko ahatari dictature niyo bikoze ugera ukavaho ukajyana nabyo none system ikabisimbura mu Rwanda hari iki ha dictature mbi ariko uretse ko dictature buri teka ikugenda yicuma ni kugenda iba mbi uko umudiktateri atangira yashyareshya yigira nyoni nyinshi yigira mwiza ariko birangira buri teka abaye ruharwa niko bigenda buriya niko birangira ikindi gihari mu Rwanda kujya gusahura umutungo wa Kongo n'uyu munsi nibyo barimo u Rwanda niba n'urushashagirana niba Kigali ishashagirana byinshi n'ibyo biba muri Kongo ibyo bivugwa genda bivuga bihagazeho barahibye barongera barasahura kagabo yaravuze ngo abo basaburanye nibo bamutuka ariko ntiyahakanye ko atasahuye ngo yavuze ko abo basaburana nibo bamubeshyera cyangwa bamuta mu nama ariko ntabwo yahakanye ko atagiye gusahura ikindi mu Rwanda hari apartheid ariko itunda itandukanye niyo muri Afurika y'Epfo kuko muri Afurika y'Epfo yari abazungu contre abirabura cyangwa abantu de couleur naho mu Rwanda ni noir contre noir irahari mu Rwanda hari apartheid barayihisha bakagira gute bakuyeho za ndangamuntu bakuyose ariko mu Rwanda hari apartheid ibyo ngibyo sinzi ko abo bantu babibonye kuko babahumye mu maso bakubita igipindi ntibabibona mu Rwanda baratekinika ibyo jambo nibo barishyizeho barayishimangira barisiga amavuta bavuga ko ari byiza mu Rwanda bagira safe house bafungiramo abantu akamara ukwezi akamara amezi akamara n'umwaka atagaragara afunze mu bindi bihugu byinshi bya demokarasi ntabihaba sinzi ko icyo kintu kiba muri Botswana muri Namibia muri Kenya ntabyo numvise nta birashoboka ariko ntabyo numvise gushimuta abantu baherutse gushimuta Rusesa bagena Paul bamukoreye i Dubai uwo ni urugero ntanze gusa ruzwi ntabwo ari ukuvuga ko ari wenyine bashimuzwe bashimuta benshi cyane benshi uwo ni urugero ntanze ibyo rero niba ari byo abantu baza kwigira ku Rwanda ntabwo mbizi gutanga utuzi twa Dani Munyuza birakorwa byarakozwe igihe kirekire n'uyu munsi bigikorwa mu bindi bihugu byinshi uretse mu Burusiya nta handi nzi babikora bo kandi nabo ni dictature babishimagiza abirwa baririmba putide bamenye ko ari dictature kimwe n'iya Kagame byo nabisubiramo nabivuga mpagaze ku maguru yombi mu Rwanda barashotorana ariko barangiza bakigiranya nyinshi rurendereza rutuka abaturanyi rutuka abaperezida baho ukanabica ibyo mu Rwanda bihari niba ari byo rero abantu baza kwigira mu Rwanda I don't know bo muri makeya nibyo navuga niba ari byo aba bantu baje kwiga ntabwo mbyumva ko Kenya yegereye u Rwanda izi byabaye mu Rwanda izi ukuntu u Rwanda rukora ikaza ngo kwikohereza abadepite ngo baje kwiga numva nyine na umugani wanyu nkuko nabazo mbivuga ni ikinyoma gihari kiyoboye iyi si nayo ibindi ntabwo mbyemera ku bindi noneho wavuze ngo by'ikoranabuhanga wabisobanuye birambuye ikoranabuhanga ni igikoresho nk'ibindi ntabwo ikoranabuhanga rizakuraho ruswa ngo niba abantu bafite umuco wo kwiba bazakomereza bibe niba bafite umuco wo kurya ruswa bazakomeza bayirye ikoranabuhanga ntaho izabuza abantu kurya ruswa cyangwa gukora ibintu bibi ngo ni ikoranabuhanga ngo kubera ko bafite ikoranabuhanga no ntabwo ari byo byafasha ikoranabuhanga rishobora gufasha kujya bakora mu iterambere nta n'ikindi ikoranabuhanga rimaze ni ukubafasha kugera mu iterambere gukora vuba gutunganya ibintu neza no za kontorore ariko niba abantu muri mentalite yabo bafite yuko bamuzwe na ruswa bamuzwe no kubeshya abanyarwanda barabeshya nacyo ni wera nicyo nabyo bagombye kubaza kubyirigira abanyarwanda barabeshya urugero simple rwerekana uko abanyarwanda babeshya abanyarwanda bamaze tugiye hakubwira mu ndaje nacyo ni ikinyoma gikomeye cyane mu mazungu byo ntibihaba ntabwo waza umuntu ngo ugiye ngo akubwire mu ndaje akubwira abagiye cyangwa akubwira ko ntaho agiye cyangwa gahunda yihinduye cyangwa ko ati turaguma aha ngaho ngo reka tumwe kimwe
arakubwira ngo simpazi ngo ugiye ati simbizi
urumva ya ariko iki kinyoma ni tupiko ma Rwanda ikinyoma cy'ikinyarwanda ugiye he ndaje nakundaje ya ntukomeza kumbaza ibindi bo muri makeya ikoranabuhanga rirahari cyakora icyo nemera abantu benshi bavuga ko interneti Kigali yihuta bavuga ko ikora neza idacikagurika nko mu bindi bihugu ni byose nanjye wanjye hano ndacikagurika niba sinzi icyo yarwaye ariko ifitwe n'abakeya nabyo rifo kubivuga interneti ni luxe ifitwe n'abantu bake cyane mu Rwanda hari agatsiko k'abantu bakize babaho kurusha abo mu Burayi cyangwa abaje muri Amerika ariko abandi barashize ibyo rero ntabwo ari byo wavuga ko ngo bimeze neza bihambaye ariko icyo ntemeza mpagazeho ntacyo Botswana igomba kwiza kwiga mu Rwanda Botswana nicyo gihugu muri Afurika noire gikoresha neza umutungo wacyo bita ku baturage babo perezida bahindura manda bakagenda bakaguma mu gihugu bataribye batarageze gute nta mitungo ya kagarara bafite Botswana iri mu bihugu kandi barakize kuko afite diyama nyinshi cyane nta kintu rero numva Botswana iza kwigira mu Rwanda ntacyo mbona rwose biriya bintu byo kujya rero bakora ingendo shuri mu Rwanda nacyo ni ikintu cy'igipindi bazanye cya PR machine bakoze ariko ntabwo ari ibintu bizima kandi urebe nta bindi bihugu bikora none se ubusirwa batumira abantu ngo baze kujya kwigira ku Busuwisi kuko Busuwisi bufite ibintu byinshi abantu benshi bajya bashobora kujya kwigiraho par exemple Ubusuwisi bwashoboye kujya bukwepa intambara nyinshi nta ntambara bukunze kugira berukanwe intambara kera hashize nk'imyaka 2000 nta ntambara bagira zirahaba mu Burayi kandi zirahabaye nyinshi cyane n'abavuga ngo ibi n'ibi n'ibi mu Burayi habaye intambara nyinshi cyane bazigiramo ubu nibwo bagerageza kujya bazigabanya ariko n'ubu ngubu nyine irahari mu Burayi intambara zarahabaye ariko Ubusuwisi hari ibintu byinshi bwatangamo isomo ariko ntabwo uretse ubu ngubu gusa ko bavuga bati mu mishyikirano fe na kenshi iyo bagiye finali bajya kubikora mu Busuwisi iyo bitabaye mu Busuwisi mu Burayi biza muri Autriche cyangwa ikajya hehe na hariya muri biriya bya kandi nantuza cyanze bikunze fende fe bazaza no mu Swiss bazaza kuko niho nicyo gihugu neutre kizwi kiri kuri neutre cyo ntabwo kiriwe kibisabire mbabaze kigira gute neutre niko abaturage babishatse niko demokarasi yaho iteye bo ntiriwe rero ndambirana navuga ko ibyo gendo shuri ni PR machine bafite nabonagamo n'abazungu aho baturuka simaze nibari batubaje baturutse mu bijyo bihugu cyangwa nawo mu Rwanda nabati ku mafoto yarahari haruzeho abazungu ibyo rero yagiye kugenda shuri buzemo abazungu kandi ibihugu by'abantu baturutsemo abazungu bahari nabyo ni ibindi bintu umuntu ashobora kwibaza ati uriya Rwanda ruba ruvuga ibiki mari makeya nama mpagarikiye aho ngaho ahubwo ko nakubaza ni ku birebana n'ungu n'ubu n'ukuntu abantu bakoresha ama inkwi n'amakara niba urabivugaho naho nabivugaho gatoya ariko ibyo kugwingira byo ntabwo bivugaho ntabwo nubwo umwanya wo
ubwo niba wabisomye cyangwa se umubwire bivugeho gato nawe ukomeze cyangwa se niba
nabivugaho gatoya nabivugaho gatoya ubwo wagira icyo
nta kibazo wakomeza babivuga gukomeza
ya kubyinkwi ndumva bavugaga ko ngo nyine ndumva bavuga ko iby'amashanyarazi ukuntu nyine udakoreshwa cyane cyangwa akoreshwa ngo bareba bashaka kuyakoresha neza hanyuma rero nka icyo ushaka kubivugaho nuko nyine inkwi titere n'umwe yavuga ngo 80% mu Rwanda bacyatekesha inkwi njye rero icyo nshaka kubivugaho ni ugukosoraho gatoya kuko inkwi ntabwo ari ikintu kibi umuntu yagikoresha yazikoresha rwose kukazicana nta nubwo ari ikintu kibi kuri environoma kuri mu kirere cyacu ku isi yacu ntabwo ari bibi ariko ikibi nano ni amakara nyine nabo babyivugiye ko iyo uri kuyaca uri kuyakora ufata inkwi nyinshi cyane noneho zikaza kuba nkeya akaba kuba amakara ibyo rwose ni igihombo na hano mu Burayi nta hano nta bakoresha amakara uretse amakara naturelle bajya gucukura nyine mu biteka by'inyamaswa n'iki byose byapfuye kera maze imyaka n'imyaniko nk'uko bye peteroli bayicukura nk'uko n'ibindi byose bayicukura nk'uko baturuka bacukura turube n'ibiki byose noneho rero icyo navuga nyine ni inkwi ntabwo ari ikintu kibi ikintu kiza rwose abantu benshi
baragishaka ariko badukoba batemye ibiti kamemo batemye ibiti kandi mu Afrika batemye bakenera ibiti urumva n'ibibazo urumva na umba ari ikibazo gikomeye kandi niyo bazicanye ndumva zidegaje ntuza COD urumva
niho narengiye kugera na yubye cyane neza ntabwo zidegaje COD cyangwa na CO ntabwo zidegaje iyo ugicanye neza se muri semezo branche ntibazicana ntabwo wabonaga regane ari kwakira mu butu bacanye muntuza muri shomine hano nese hano mu Burayi muri Autriche bacanisha iki abaturage ni inkwi bacanisha batekesha bagira gute ni inkwi inkwi ziremewe zirakora ntabwo zanduza atmosphere ziyanduza iyo ucanye biriya urwiri rufite rutumye kandi rw'iki byose ruzana imyotsi usanga ahubwo rwe n'amaso yaratukuye rutukuza amaso y'abana bari gukwatsa mu ziko ariko inkwi ubundi ntabwo arimba ariko inkwi se nyine ufata ibiti rero kubitera ntabwo ari ikintu kibuhije cyane abantu bafite abayobozi bazima iyo utema kimwe utere bibiri cyangwa bitatu ibyo byumvikana noneho ahubwo ikibazo gihari gikomeye cyane ni amaziko ariya maziko dufite nibo bana yabonye uko ameze ari amashyiga atatu kera ni kibazo gikomeye cyane energy yose irigendera irayoyoka hagomba gukorwa ifuru ukayifunga noneho ugasigaza aho isafuriya cyangwa inkono urayishyiraho hejuru utetseho icyo utetsemo ugasigaza na imyobo yo gushyiramo kugira ngo oxygene yinjire mu nkwi kuko udafitemo oxygene ntabwo bizaka bizazima niyo bacana bagize gute byatse birongera bikazima ugomba gushyira umwanya wo kugira ngo byake kuko ni moto na moteri y'imodoka ifite mesanse ni byose igomba gukina wenda ntabwo ukeneye oxygene ni byose ariko bibaye ukeneye oxygene yinjiramo bitameze gutyo ntabwo biraka donc energy yose hafi 70% irayoyoka aho gucana kugira ngo uze wari gucana iminota 20 ugacana isaha yose izo ntazi dufite amashyamba ntayo dufite donc ni ibintu bigenda biba bibi ariko byari biturutse ku mashanyarazi amashanyarazi rero nabo bavuze ngo niyo bazajya bakoresha naho ni ukwibeshya iyo utetse ukoresha amashanyarazi arahenda cyane na hano mu Burayi yego baratekesha amashanyarazi ariko ntabwo ari benshi ni byose iyo uteka ukoresha ifuru y'amashanyarazi ukoresha ibyo utetse n'amashanyarazi amashanyarazi ukosoma ni menshi cyane paraporo y'amashanyarazi yo gucana byo gutera ipasi yo gukora ibintu bisanzwe byo mu rugo donc ikibazo igisolisiyo nubwo abantu batayumva cyangwa nabo ari kumbwira uti ibisi byo inkwi ntabwo ari ikintu kibi inkwi zumye zimeze neza n'ibiti bikomeye apana uduti turiya tumeze nk'amashangara byashoboka ariko icya mbere ni ifuru nziza kandi kera byari bitangiye gukorwa iyo proje yari ihari yanageze kujya ndubona bari kubikora muri repubulika ya kabiri byari bihari aho byahereye ntabwo mpazi kubona ubu ngubu bari kukirwana n'ishyiga rya amashyiga atatu aho ni ikibazo gikomeye cyane kibi cyane kiri gituma nyine sudevelopema yongera ikomeza no gupoliwa no kugira imisozi ugasanga nta miringoti igihari nta mashyamba agihari nta kintu gihari ibintu byose byarazambye ahubwo amasoro ari kugenda yirukanka niho biri gupfira nicyo kibazo mugihe mbona gikomeye naho ibindi nyine bavuga nyine ko abaturage bari bashyizeho za pusantaje z'abaturage nyine uko bangana abakoresha ngo biyogaze nari rimwe ku ijana abakoresha amashanyarazi abakoresha gaze amashanyarazi ndakeka nabo ari nka rimwe cyangwa munsi ya rimwe ku ijana abakoresha gaze bari bageze ku 6% maximum hanyuma uko biri kose ibya energy yo mu rugo cyangwa yo guteka naho ngaho byagombye kujya ni ibintu bitaruhije bidahenze ayo mafuru arahari rwose arazwi na PNUD yarageze kuyatangara agatabonye gusoma birimo amafuru abereye Afurika no muri Aziya benshi barabikoresha n'Ubushinwa mu gihe cyamabona ibyo bakoreshaga ubu ariko barakataje bamaze gukira no mu Burayi hano niko babikoraga ariko ubu ngubu bafite amafuru meza moderne ubu ngubu ikintu bakoresha ni icyo bita pellets nabyo ni ibiti ariko bakaduca bakaducanga bakatugira utunuzi tukabera nk'amakaroni ariko duto dutoya tugufi twa santimetero nk'eshatu ni ariko niba y'ibiti noneho bakabisya bakongera bakabigira tukaba butoya noneho washyira mu mafuru ni byose tukajyamo neza ariko ni ibiti bituruka ku biti ku buryo rero ibiti ntabwo ari energy mbi kandi ni energy simple ibi naturel ntabwo rero yanduza atmosfere ntabwo yanduza atmosfere ntabwo izana CO2 na bindi byose bijyamo n'uzu ntabwo biza byose birashira bikarangira noneho bikongera bikaba ibintu naturel nk'uko ibintu byinshi ni secret naturel ndumva icyo navugaho naho amashanyarazi yo ntayo hari ibintu byose ntabwo bihari byinshi ni bikeya cyane uretse kwigamba no kwishongora nta ibikorwa biba ari bikeya kandi abaturage ari benshi u Rwanda rwo ni surupepere birazwi niba ari cyo navugaho rero muri makeya igikenewe ifuru nyayo irakenewe zari zihari porototipe zari zihari ku buryo byafasha abaturage kandi uhaye abaturage ukayibereka babisamira hejuru ntabwo babyanga nkurikije uko abaturage bo mu Rwanda bakurikiza cyane cyane ibyo abayobozi babahaye baberetse bagabaha urugero babikora babifata no gutera ibiti babitera ku buryo byashoboka byo numva ari cyo navugaho muyobozi hanyuma njye nkaba nasezera ajya kubika umusaruro
urakoze cyane mbadukura urakoze kubona gutera inkunga muri kiganiro rwose tugushimiye cyane ubwo nta kanya ufite ariko ibyo uvuze byose ni ingenzi turasa naho turangije ubwo tukifurije ibihe byiza kandi twizere ko mu minsi iri imbere igihe cyose uzabona akanya uzanyaruka tugafatanya ikiganiro nkuko bisanzwe. Urakoze cyane.
Urakoze nawe, Imana iguhe umugisha.
Urakoze cyane. Ingingo narangiza nanjye nongera akantu gatoya. Ingingo impamvu nayizanye nuko tugira ngo tugereranye turebe ibyo iriya leta FPR yashaka gukora muri yateganyaga gukora yasezeranaga abantu ko izakora muri vision ya 2020 noneho tunarebe turi muri 2022 turebe uko ibintu bihagaze ubu ngubu turebe niba ibyo bavugaga ngo bazageraho barabigezeho kuko kubera ko muri vision ya 2020 leta yagatsiko yadusezeranyagaho umubare w'abanyarwanda batekesha inkwi z'amakara uzagabanuka inkwi n'amakara uzagabanuka ukagera kuri 50% muri 2020. Ibyo nibyo byanditse muri vision 2020. Uvuga ngo muri 2020 abantu batekesha inkwi ibintu bituruka ku nkwi mba amakara n'inkwi ngo mu Rwanda azaba ari 50% gusa. Ushaka gusoma muri vision 2020, vision 2020 ibi ngibi wagenda ukabisangamo yuko bateganyaga ko abantu bategisha inkwi n'amakara bazasigara ari 50% gusa muri 2020. Uyu munsi batubwira ko ari 80 ariko baranarenze kubera ko nkuko mbadukora babwiye baravuga bati abatekisha gaze ni hafi 6%, abatekesha amashanyarazi ni 0.21%, abatekesha biriya bya biyogaze ni 1%, ubwo wenda ukabona hafi abantu ba hafi 7% badatekesha amakara n'inkwi. Ubwo abasigaye bose 93% batekesha inkwi n'amakara. Ibintu bituruka ku inkwi ngo ni 80%, inkwi n'amakara ubwo byose ni 93%. Kandi uyu mubare urangana n'uwo muri mu bihumbi bibiri kubera ko muri vision 2020 batangaga aho icyo bazaba bagezeho muri 2020 ariko bakarekanaho uko byari bihagaze mu bihumbi bibiri. Mu bihumbi bibiri rero abantu batekesha ibintu bijyanye n'inkwi bituruka ku nkwi bari 94%. None ubu turabona ko ari 93%. Kubera ko impamvu ari 93% nyuma y'imyaka 20 ni ukubera ko nyine tubara tukabona abatekesha gaze ni 6, abatekesha amashanyarazi ni 0.21, n'abatekesha biyogaze ni 1% gusa. Ukabona wenda babaye 7%, abatekesha ibintu bitari inkwi bitari na makara. Umva ko abatekesha inkwi n'amakara barasigaye ari 93%, kubera ko abandi bose ni 7% ubiteranyije. Umva rero ko urebye imibare mu batekesha inkwi, abantu batekesha inkwi n'amashanyarazi nk'inkwi, pardon, inkwi ibintu bituruka ku bihingwa ku biti ndo nk'inkwi n'amakara muri 2020 bari 94%, ariko n'uburabara ugasanga ari nka 93%. Urumva rero ko hangaho ntabwo hakozwe ibintu byinshi cyane muri urwo rwego. Urumva ko vizio 2020 byategaga ntawe yabigezeho na gatoya. Urumva ko uko byari bimeze muri 2020 ni nako bikimeze ubu muri 2021. Ubaze neza mbona ho ikindi umuntu yavuga rero ni hariya batubwira bati abanyarwanda 67% bafite amashanyarazi. Ibyo batubwira sinzi niba ari byo, ariko hari amahirwe menshi ko bishobora kuba atari byo, wenda batubura cyangwa uko yayetera tubura, ariko tubwire ko ari byo, ko byaba ari byo wenda. Bakavuga bati abanyarwanda 67% bafite amashanyarazi, ariko bajya kutwereka abantu batekesha amashanyarazi ukabona ni 0.21%. Urumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko amashanyarazi arahenda cyane mu Rwanda. Twabonye ko ubushize mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ko u Rwanda ntaboneze niba ari cy'ubushize ariko mu byumweru bibiri ngari bishize twabonye ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika amashanyarazi ahenda, kubera ko bavuga ko umuntu ucana amasaha 24/24 uyakoresha kuri kilowateri imwe ashobora gutanga amadolari 196 ku kwezi. Dongo u Rwanda akaba ariho amashanyarazi ahenda cyane. Numva ariko niba ariho amashanyarazi ahenda mu Rwanda, ariho amashanyarazi ahenda kurusha amashanyarazi ahenda cyane kurusha ahandi hose muri Afurika, urumva ko byagora abantu basanzwe kuyatekesha. Nizo mpamvu ubona nyine batayatekesha. Urumva ko angaha ni ikibazo gikomeye. Ariko na gaze ntabwo yoroshye, irahenda. Nubwo wenda gaze yafasha abantu benshi, ariko gaze irahenda cyane ku buryo abanyarwanda benshi badafite ubushobozi bwo kuba bayigondera. bo reka ingingo reka tuyirekira ngaha noneho tujye kuyindi irebana n'igerekeye imirire ari nayo ya nyuma ndegera vuba vuba donc ahangaha hari inkuru yasohotse mugiye ko bivuga ngo ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2022 inkuru yavugaga ngo ngo yagere inkuru yo muri gihe ko yagereranyaga abaturage bo mu majyaruguru ngo bagwingiza abana bagwingiye mu majyaruguru nk'umuntu w'umubumbyi urira ku rujyo ko bavugaga bati mu majyaruguru hari ibiribwa harera kuki abana baho bagwingira aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko aha ngaha harimo ikintu cyo gushaka kugereka amakosa ku baturage kubera ko muzi ko politiki ya FPR ivuga iki muzareba ari abaminisitiri bose abaminisitiri bo muri presidansi ari aba mu buzima ari abo mu buhinzi bose nta n'umujya wemera ko abantu abana bagwingiye abana 33% mu Rwanda bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye biterwa n'ibiryo bikeye cyangwa se biterwa n'ubukene ntawe ubyemera bavuga ko ngo ari ubujiji bw'ababyeyi ibyo nk'ibyo turabizi ariko urumva ko ni titre ni nkuru yo mu gihe ko mu iko 2023 z'ukwa gatatu iraza kubishimangira ivuga ngo nababumbye barera mu rujya majyaruguru hari ibiribwa abana ntibagombye kugwingira voilà noneho rero ikibazo ni ikihe rero hari aba hari inkuru nyinshi twagiye tubona ahangaha muri iyi minsi ishize bavuga ko ngo bashaka ngo Leta y'u Rwanda gushaka kugabanya kugwingira kw'abana kugeza mu 2024 mu mwaka w'amatora mbibabwire ubungu bagiye gutekinika imibare n'igihe nababwiraga bazatubeshya ejo bundi amatora n'igereza bazatubwira ko kugwingira ngo bigeze kuri 19 kugeza kandi bishoboka kubera iki bidashoboka ubungubu nuko nigeze kubabwira tugiye mu madokima menshi atereta cyangwa se avuga ibyerekeye kugwingira kw'abana ubona ko kugwingira kw'abana mu 2000 byari 48% abana bari munsi y'imyaka 5 none muri 2021 tukaba tugeze kuri 33%. Ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka 21 yose kuva muri 2000 kugera muri 2021 kugwingira byagabanutse 15%. Bikaba bisobanuye iki? Bisobanuye ko buri mwaka kugwingira kw'abana bari munsi y'imyaka 5 bigabanukaho 0.71%. Donc nta nubwo bigabanukaho 1% kugwingira kw'abana. Kuko niba mu myaka 21 haragabanutse 15%, ntabwo ntibigeze kuri 1%, ntabwo 1% buri mwaka bigabanukaho. Donc bigabanukaho 0.71% buri mwaka kugwingira. Kandi numva ko imyaka 21 yose ibyo urumva ko niko bimeze ntabwo ari ibintu niyo tempo cyangwa se niyo tempo cyangwa se umuntu yavuga ko ari niwo muvuduko wo kugabanuka ko kugwingira niwo muvuduko ni ngo imyaka 21 yose hagabanuka 0.71%. Urumva ko niko bimeze. Noneho icyo barimo kutwizeza rero ni iki? Amatora ari hafi barimo kutubeshya ngo turi kuri 33% andetse mu myaka 2 iri imbere hagombye kuba havuyeho 1.4%. Kuko buri mwaka havaho 0.7%. Uhagombye kuba havuyeho 1%. Ariko baratubwira ko mu myaka 2 iri imbere bazavanaho 14%. Noneho bikava kuri 33% dufite ubu ngubu bikagera kuri 19% muri iyi myaka 2 iri imbere. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko muri iyi myaka 2 iri imbere kugwingira bizajya bigabanukaho 7%. Kugira ngo mu myaka 2 bibe 14%. Noneho ufate 33% dufite ubu ngubu uvanemo 14 ubone 19% muri 2024 bari kutubwira. Kugira ngo rero batubwire kuva ngo u Rwanda rutuwe mu myaka 21 yose kugwingira bigabanukaho 0.71%. Kugira ngo noneho batubwire ngo muri uyu mwaka uri imbere bazagabanukaho 7%, byabisobanuye ko kugabanuka kugwingira bizagabanukaho 10%. Donc bizikuba 10%. Donc kugabanukaho bazakora effort 10%. Donc aho kugira ngo bigabanukeho 0.7% ku mwaka nkuko bisanzwe mu myaka 21 yose, noneho bizagabanukaho 7%. Urumva ko 7 ni 10%. None se bizagenda bite? Ko ubundi bazakoresha amaji yihe kugira ngo bive kuri 0.71% bigere kuri 7% muri uyu mwaka? Imagine iyi. Kandi igitangaje nuko muri ya myaka yose kuva muri 2000 kugera muri 2021 muri ya myaka yose byagabanukaho 0.71% niyo myaka yari myiza ku butegetsi kubera ko niyo myaka bavuga ko ubukungu bwiyongera Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ubu ngubu niho rufite ibibazo murabona imyenda yabaye myinshi cyane ubu ngubu Rwanda imyenda baravuga ko uyu mwaka urarangira wa 2022 urarangira hafi Rwanda rufite imyenda igera kuri hafi 80% by'umusaruro mbumbe urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo abafaranga bazajya babona amafaranga yo kwishyura gusa yo kwishyura hanze kugira ngo bazabone amafaranga yo kwita ku baturage gukemura ibyo bibazo by'imirire ibibazo by'imiti ibibazo by'amashuri iki byose ni ibintu bizagorana urumva ko situation bari muri ministere iri critique irakomeye cyane kubera ko bagomba kwishyura amafaranga menshi y'imyenda bafite bayishyura hanze ntabwo ari ntabwo bazabona uburyo ibyo baha abaturage kugira ngo babazamure nkuko byarimeze bene mu minsi ishize numva ko byazamuka ikintu cyo kuvuga byazamuka gahoro cyane kugabanuka donc kugwinyira byagabanuka gahoro cyane 0.71% mu mwaka kandi igihugu kije relative mu cyari kimeze neza kurusha ubu ngubu kuko ubu bafite imyenda myinshi hikubisemo covid hikubisemo intambara ibiciro byarazamutse donc ubu bimeze nabi ahubwo umuntu yavuga ko bizagabanuka noneho niba byagabanukaho 0.71% bishobora no kuzagaruka 0.5% bizasubira inyuma kugira ngo bijye imbere kubera ko ubu situation economy imeze nabi ntabwo ari igihe u Rwanda rufite amafaranga menshi yo kuba bashyira muri ibyo bintu ntabwo bishoboka uziko n'umundi bafite bajyana mu ndege no muri Arsenal ntabwo bajyana muri ibyo bintu byo kujya kurwanya kugwingira icyo ngicyo cyumvikana numva ko hangaha rero iyo umuntu yiye umutegetsi agiye kihandagaza akakubwira ngo mu 2024 ngo kugwingira bizaba 19% uzakoresha amajihe niba ubukungu bw'igihugu bumeze nari cyane kubera covid kubera intambara kubera imyenda u Rwanda rufite imeze nari cyane biza kugwingira ahubwo biziyongera kubera ko abantu bazasonza kurushaho abakene baziyongera abakene bariyongera n'ubukene bwiyongere ahubwo kugwingira biziyongera rurikoma kuko uko abantu bakene nako kugwingira byiyongera urumva kandi ubukene bwariyongereye urumva kuvuga ngo ubukene buzagabanuka ntabwo mbona ahantu babivana kuvuga ngo hashize imyaka 21 babugabaniraho 0.71% mu mwaka none ubu ngubu muri iyi myaka ibiri iri imbere kandi ariho ubukungu bumeze nabi ngo bazajya bagabanuka bagabanuraho 7% ntibishoboka ibyo ni ibinyoma bikomeye cyane urumva ko ahangaha ni ikinyoma gikomeye baba batera abantu abayobozi bajya hariya bakakubita ibigambo bakubita imibare aho ngaho babeshya ariko muri reality ntabwo ari ibintu byoroshye ikindi umuntu yavuga nuko hari ukurikije nk'iriya nkuru batubwiraga ngo ntabwo mu majyaruguru y'u Rwanda ngo abana bagombye kugwingira kandi ngo hari ibiribwa nabyo ntabwo umunyamakuru yagombye kwandika ibintu nk'ibiriya kubera ko kuvuga ngo ahantu hari ibiribwa ntabwo abafite daboro turebe politiki ya SPL y'ubuhinzi daboro cyangwa se ukihaza mu biribwa yarabananiye kubera ko niba ko nimbabwe hejuru niba imyaka 21 yose buri mwaka kugwingira bigabanukaho 0.71% ni ukuvuga ko politike yo kwihaza mu biribwa cyangwa se yo kurwanya kugwingira FPR yarabananiye yumva ko bigabanukaho gato cyane kubera ko nibikomeza kuriya ndakunda ko bizakomeza bizagera muri 2060 kugwingira bitari byarangira umva ni ikibazo byarabananiye bo noneho rero kuvuga ngo nicyo njye kubabwira politike y'ubuhinzi ya FPR niyo kwihaza mu biribwa ntabwo ari nziza kubera ko hari ikintu gishyashya FPR yazanye biriya bintu kandi bagiye babisobanura kandi ibintu biteye ubwoba kubavuga bati abahinzi mugiye muhinge igihingwa kimwe noneho nimumara kugihinga musarure mujye kukigurisha mubone amafaranga mujye kugura ibyo mutahinze bisobanuye iki bisobanuye ko ba bahinzi bitungaga mu tuntu twose bahingaga utuntu twose bakabasha kwihaza batagombye kujya ku isoko noneho kugira ngo barye bagomba kujya ku isoko kujya guhaha ikindi ingaruka nize ni ukuvuga ko uwudafite amafaranga ahagije ntaga zabasha kuko bose bagomba kujya guhaha niko FPL yabigenye niko iyo politike ya niko ivuga mwese uhinga igihingwa kimwe numara kukigurishwa n'amafaranga ibyo utahinze byahinzwe n'abandi wowe uzajya kubihaha ku isoko abantu bose bagomba kurya ruko bagiye guhaha ku isoko noneho niko bimeze oru aba ibiryo bihingwa ibiribwa ku isoko birahenda cyane ntibigeze bashyiraho mekanizme yo kumubwira bati wenda amashaza yeze mu bugoyi azagera icyabugo ati ati ubunyobwa bweze ikibungo buzagera icyabugo ubute icyabugo heze umuceri uzagera ikibungo ute cyangwa uzagera mu ruhengero ute ndo ibyo ntabwo bigeze barishyira ba iyo mekanizme barishyiraho kugira ngo aho ibintu biteze bihagere mu buryo bworoshye none kandi bihagere bidahenze ntabwo ibyo ntibigeze babishyiraho mbona noho rero ikibazo ni ikihe ni ukuvuga ngo abantu bose abaturage bose bari batuye bihaza mu biribwa bagomba kurya ruko bagiye ku isoko kandi abadafite amafaranga rero nuvuga ko ntabwo bazabona icyo barya bizabahenda niba bafite amafaranga baba badafite amafaranga ahagije kandi biribwa ku masoko bihenda ntibazabasha guhaha abana bazarwara bwaki naho hari ikibazo gikomeye cyo kuvuga ngo ibiribwa birahari niba bihari abantu badafite amafaranga yo kubihaha ntibizababuza kurwara bwaki mufate umuntu wo i Kigali batubwira bati kugwingira ni 27 kugera mu mujyi wa Kigali uru amangazini yuzuye ibiryo hari imiceri hari inyama hari amagi hari amavuta hari iki byose none se abo ngabo muri Kigali bagwingira gute kandi Kigali hari ibiryo yuzuye mu mangazini kubera iki nukubera ko nta mafaranga afite kubihaha nahangaha rero mu Ruhengeri ushobora gusanga aba hari ibiribwa ariko abantu badafite amafaranga yo kubihaha ikintu bita umutekano w'ibiribwa umuntu wese uri mu buyobozi wo muri politiki yagombye kucyumva kuvuga ngo ibiryo birahari ntago bihagije kuvuga ngo ibiryo birahari bihagije baharugira ngo umuntu wake abantu bagwingira bari mu mujyi wa Kigali kandi ibiryo byuzuye mu mangazini kuvuga ngo ibiryo birahari ntibihagije ahubwo umutekano w'ibiribwa bavuga ko ibiryo niba bihari n'abaturage ibyiciro byose by'abaturage ibyiciro byose ubwo nuvuga ngo abakize abakenyi abakenya gato bose bagombye kugira ubushobozi bwo kuba babasha kwigurira ibyo biryo bihari ku isoko ko niba bihari abantu batabasha kubigura badafite ubushobozi bwo kubigura ntibuzababuza kurwara bwaki no kugwingira no kwicwa n'inzara kandi ibyo bihari kubera ko batabasha kubigura urumva ko ntabwo ari ndumva atari igisubizo umuntu wese yagombye igisubizo umuntu yagombye kugitekerezaho ndavuga ngo ntakuvuga ngo ntagarara igima yo kuvuga ngo ibiryo birahari abantu bagombye kugwingira erekana ko abantu babasha kubihaha hano bafite ubushobozi bwo kubihaha noneho donko umutekano w'ibiribwa uravuga ngo ibiryo birahari ariko kugira ngo abantu bafite umutekano w'ibiribwa nuko ibiryo bihaba bihari bihagize ariko n'abantu bo mu byisho byose bakaba bafite ubushobozi bwo kwigondera ibyo biryo mu bwinshi kandi no muri karite donko la quantité et la qualité donko ni nanone niba hari ibiryo by'ubwoko bwose umuntu akaba afite amafaranga yo kugura ibijumba gusa adashobora kugura ibishyimbo cyangwa se ashobora kugura imyumbati gusa adashobora kwigurira ibishyimbo cyangwa no kugura imboga adashobora kwigondera imboga nabyo ntabwo bavuga ko ari umutekano w'ibiribwa no kuvuga ko abantu bo mu byiciro byose bose baba bafite ubushobozi n'ubwo amafaranga yo guhaha ibyo biryo bibahagije kandi bifite na karite kandi rero iri argument leta ihora ivuga ngo ibiryo birahari ngo ntabwo abantu bagwingira none ntibishoboka erekana yuko ibyo biryo bihari ariko n'abantu bafite ubushobozi bwo kubihaha kuko ikibazo gihari mu Rwanda ni ibiciro birenze ubushobozi bw'abaturage urumva niyo mpamvu abantu bagwingira bakarwara bwaki bagasonza bakaburara kandi ibiryo biba bihari imanga zindi bari hari ntabwo baba bayobewe aho bigurirwa ko nta bushobozi baba bafite urumva rero ko ibyo bindi bahora bazana arigima ngo ibiryo birahari ngo ni umubumbyi urira ku rugero ntibagombye no erekana ko abantu bafite amafaranga yo guhaha ibyo biryo niba uvuga ko bihari ahangaho ni ikibazo kiri akaba ari naho umuntu yarangiriza avuga ko politiki ya FPL yo kurwanya kugwingira byarayinaniye mwumvise ko kugwingira bigabanuka gake cyane ku mwaka kubeshya rero ngo noneho kuko amatora agiye kuba ngo bazabyihutisha ngo by'ukuri ngo umuvuduko wo kugabanya kugwingira kuba inshuro 10 bazakoresha iyemeje ko igihugu gifite ibibazo bya ekonomike ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane nababwiye bazabigenza bate ahangaha hari ikibazo gikomeye ubundi rero baje bareka kubeshya kuvuga ngo abantu bagombe ngo baturage ngo nibo bafite ngo ngo amakosa ngo ntibazugaburira abana babo ngo ibyo birahari ibyo birihe abasha kubigura mutwereke niba ubushobozi bw'abaturage buhuye n'ibiciro biri ku masoko nicyo kandi imwe mwazanye FPN iyo yazanye iyo system yo kuvuga ngo abantu bose bagomba kujya guha kurya ruko bavuye guhaha ihinga igihingwa kimwe ibindi uzabiha ku masoko twereke rero ko abaturage rero bawe bafite ubushobozi bafite uburyo amafaranga ahagize yo kuba bakwigondera ibiciro kuri ku isoko ni dusanga bafite tuzamenya koko ko ari bo bafite amakosa ariko nibishoboka nta ubushobozi bw'abaturage ni buke cyane ntabwo buhe n'ibiciro by'ibiribwa biri ku masoko aho ngaho nicyo umuntu ashaka kuvuga numva rero narekera aho ngaho nkaba nashimira abadukurikiye mwese tubashimira ko mukunda radio itahuka mukunda ihuriro nyarwanda mukunda ibiganiro byacu tukaba tubararikiye ibiganiro byacu ejo Serge nuba afite ikiganiro mwaza gikurikira kuko wagira amakuru menshi cyane ari mu karere abafite n'abantu babatumirwa bafite amakuru menshi cyane mubera muri karere ubwo ikiganiro cya Serge ejo ntikizabacike kandi n'icyashize rumwumvise ko cyari ikiganiro kiza cyane ubwo tukaba tubararikiye rero ikiganiro kije ngewe rero namba duko twabaha ikiganiro tukaba tubasezeyeho na Serge na Chantal badufashe ku banga rw'ibyuma mwese turabashimye mwese mugire amahoro y'Imana nikabagiye Medouard bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gite